Uthando lakho langisikinyeza Angisakhoni nokuzibamba Amehlo wena yangulala Uma usumoyizela Vele unginike ithemba Uyangixwalisela Nangu love uyakhonfesa Cela umbalele Liziyo yakho vele Just a komzuzwane Uthando lwakho ngicwelele Cela ungitsheleke Amehlo wakho ngibheke Just a komzuzwane Uthando lwakho mina ngicwelele Cela ungibaleke Uthando lwakho vele Just a komzuzwane Uthando lwakho ngicwelele Cela ungitsheleke Amehlo wakho ngibheke Just a komzuzwane
Just a gomzozane, uthando lwakho mina ngicwelele.